Ngababaza ngakhamisa ngayinkebelele zifika phezu kwezinye zidunga ngiqhathe iminwe ngiqagula ngingaqedi umunyu ngiwuqhathe ngilanyule lobuthongo bangakozula emakheni asebangifulathela mahlayeni mahlayeni ngingakhona ngidele sekuyembezwe ngenhlabathi ndodana uthene lomhlabahloso womuntu ungivusela isilokozane eqede ngibibitheke bayeke baphumule hleze nami ngaphumula sengaba bayela ngenqakala eminkenkenkenke ngilala ngivuthiwe okodaka nokuphahleka ngivuke ngitshentshethe ngamnqango ngiyofihla uphakama ugejambazo usithela umuntu bangange impethu zendlovu asebangishiya mahlayeni mahlayeni luthu kuvalelisa ngidela sengiyifulathela indunduma ngincame sekuyogezwa nangembuzi yezandla cisha lomuco ulalele umvusela izilalo bayeke baphumule cishe nami ngingaphumula Sungazi unqamela ubhonya kulomhlaba. Mani ungabuzi ukukhali benkemba. Ehlebhuni ingapheshi, ilalisa uyaca. Njengeziqhwanga ngemva komvulo. Othuzela usini samahleza. Uzalela enhlabathini njengebone. Ubala amasu abalisa ngaphezi. Impophoma eseyiqomeli, imijini esenkedameni. Umhlaba unona ungebe usalingana namnyango lo muntu ungishiya ngemagebu okomgede wehlanze bayeke baphumule cishe nami ngaphumula sengaqoma abakwaZulu bona bengangishekeleli bangiqhumuze amaphuphusi ajiya amahlula angihlikizela okwesasa Inkumbulo yalesigqi iyangithuluka. Kwakusukuma nesinedolo sisuluze siqhashambule. Sibuye sitomule sinokondisa izinhlamvu. Sizicwenga emiyalezweni ijikijelwa zithandani. Sijikazise amahlukuzo ezithelo zothando. Sinambithekayo nezimuncu sizilumbanisa nezethu. Icishe mntanami. Inihlale madolweni njengentola funa ngikhondame engasaphefumulanga ngemilando yalamanxiwa asakhala ibhungezi ngihlephu kanjenge sinonile sidwedwe mayinhlokomo yezinhleko sasize phula inyakaza uvembuka imizamo eyaphuza yabhunguka neyaphumelela ngisanqabashiya njengomvemve umthente uhlaba samila sengiqhuntsula weqhwaki ngiqaphela amakhwembe ngingasenakwathwishila selidumela dlimisenge nemihla yayimnandi isingumkhonto uma ngingasenakubheka emishayweni ngindundulule izikhwebu sezalala umule ngihulule ngitshweleze ngiqothe ngigcwalise imshengele khona ngiyolunywa zindlebe nasemaphusheni izizukulwane zibonga umphako ogume lungena kufunda sifingqile sishabasheke siyaqhubula siyadintsila sijunuke ezenjomane sithenga amehlo nemilomo izothusa umsebenzi wenkawu abafowethu nodadewethu abasebengangabasemehlweni bangangembefu yeenkabi zehlanze bayizimuma nababemhlathi qaphela amakati bayanqabashiya okwabathumba kwabasiza sebencokola nababengabazo khokho ungebu sathi batshoboshiswa yelishingana bamihlubulo imidweduluka zinkabizensinde lo muntu ungishiya ngembobombobo njengebuma fana bayeke baphumule cishe nami ngingaphumula ngingumqingo oqukethe umongo wobugagu ngingaqamunda ngamakhono asashuqulwa ansinywa phezulu njengenqalathi agqunywe emathunjini omhlaba njengesangcobo bajuluka intukuntuku besebenza bengasanconywa impilo yasemhlabeni uyiphila ungasayithandi ngoba abasisizanga ngaluthi sizwe babanjezelwa ubumnandi agqibeka amathalente okufumbethe ngokomhlaba kuyakudumisa kwelizayo isivabalandi sihlabelela ingoma yenyendle msika yemukela usizi ngokuhlabelela nomunye ngokugadlela funa lamba futa fumuthi bashabuqe abasele bathi zokufinziswa yosalibona ngikhonkobele ngikhoshobele ngingamanqindi enxahi izimpondo zovava sengazibhudula ngancane zazilapha zadliwa inja zinyama ngisahamba lukeke iqiniso sengilazi imithwalo iboshiwe ngiseligugube njengenkanankana bafulethela igibhithe baphangelana ngekhenani ngishalazela nobomi ngifuna igibhithe uthule wake wangikholisa ufaro nezimenxe zasegibhithe ihlobo lethwese izihlahla lohlaza lonke umncwaba kimi ubusika bungene angishaziwe ngintothombela inali fikile ngemuva kwenkemane eminyakanyaka ngisewukhokhothi lwengcala enyelezele ipango lezwi angithule imilando yenjabulo neyosizi bengasena kuphenduka ayisonsiza abangayikhotha bahlume amaphiko bandize bazeqe ishozi zeziphambeko zibalinde phambili ndodana uthene lo bayeke baphumule cishe nami